Mr. K, KKKY, just the music, just the music. Je, family kwa Maulana tuna bamba pia. Praise it song ina bamba pia. Of Lord tuki hype tuna bamba pia. Tuna bamba pia. Family kwa Maulana tuna bamba pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Sifa setu wepokea Maulana pia.
KY, Mr. K, tunazidi na kutamba. Kwake kwenye loho pia si tunabamba. Fike hadi juu atakani kupamba. Wajue pia si tujikaza kama kamba. Cheki vile siku zote Mola na munua. Waogu kila time kwa mazuli na pendua. Medhali na vike mina ishi kutegua. Mazuli na mabaya pia mina chagua. Sili za wokovu KY na tambua. Zidi kunicheka mistali na chambua. Jina kubwa hili litaishi na kusema. Yendiye mwema. Bila kudanganya kumsifu sitahema. Yangu yote kali nitaishi kwa kitema. Iwe na chelewa au ni mapema. Kabla anibambe nilikuwa nimepotea. Aliye nipenda loho yangu kapokea. Devo kwa uoga pia nae kapotea. Mola atabaki siku zote nitetea. Hali sitajali atujali Maulana. Tazidi mimsifu jina lake sitagana. Nena neno lake toka Kenya hadi Ghana. Ye ndiye labana na kwake na kazana. Dili minasema jina lake lapendeza. Zidi kunishika nikitaka kuteleza. Goma za kesi tutazidi kuzicheza. Mazuli na mabaya pia mintaweleza. KKK pia mintaweleza.
Je, family kwa Maulana tuna bamba pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Of Lord tuki hype tuna bamba pia. Tuna bamba pia. Family kwa Maulana tuna bamba pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Sifa setu wepokea Maulana pia. Maulana pia. Tuse ina bamba ina shika pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Hit song dana charge tuna watcha pia. Kwenye flow tuki hype tuna bamba pia. Stories za shetani na zikatizia. Kushoto kulia mina angalia. Bele nyuma kando kando pia. Familia tunatangulia. Wako pale kando wanachungulia. Stories za ondani zina angaliwa. Nazi kwa mkozi tunaangazia. Injili tukipasha wanabarikiwa. Wale wale fungo wanafunguliwa. Wakikam wakijam wanafanya blanda. Wakidry kusurvive wanataka mada. Lakini Yesu wangu mindi ya bamba. Je, family kwa Maulana tuna bamba pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Of Lord tuki hype tuna bamba pia. Tuna bamba pia. Family kwa Maulana tuna bamba pia. Tuki praise it song ina bamba pia. Sifa setu wepokea Maulana pia. Maulana pia. Tuna bamba pia. Kwenye gospel tuna bamba pia. KKKY ana bamba pia. Mr. K ana bamba pia. Tuna bamba.